Heavenly Father, we are just
Baba sizulini sihlenga isikhathi nje manje uzofike.
The great revival that we have
Sivuselele nkulu esijabulele ngokumangalisayo eshayinele esizweni sonke nasemhlabeni jikelele. Sekuze kwathi imililo yemvuselelo yashisa kuze zonke izizwe phansi kwezulu. Mhlaba jikelele ngalesi sikhathi izinkonzo ezinkulu zokuphilisa eziqhubekayo yonke imini nobusuku nasemhlabeni jikelele yaqala iminyakeni embalwa edlule. Abantu abaphansi nje bephuma bekhona futhi balethe imvuselelo.
We are now gleaning.
Baba sizulini manje sesikhothoze badilobheni akithi nasesizweni sonke sakithi.
Is there some Lord that has not
Baba khona abanye inkosi ngakangeni na?
If it be so,
uma kuba njalo uNkulunkulu wethu sikholekela ukuthi uzobathumela.
If there be any souls in Dallas that's redeemable.
Uma ibe khona imiphefumulo edalazi enekuhlengeka siphe khona Nkosi ukuthi ngandlela thize enye indlela uzobathola ngalo mhlangano. Asicatshangwa kakhulu kangako phakathi kwezwe futhi sibheke lokho. Kodwa ngenkathi Nkosi yethu ifika emhlabeni kanjalo nayo yayingacatshangwa kakhulu impela. Kodwa kwakunezigidi ezweni ngaleso sikhathi futhi abambalwa nje abayizwa. Kodwa wonke lowo wayekade egcotshelwe ukuphila bayizwa. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ngobuqotho ukuthi uzonikeza kulobu busuku nangomhlangano bonke labo abashiywe eDallas bengenalo uphawu lukaNkulunkulu ebunzini labo. Siphe khona ukuthi bazongena ngokwenkazimulo bagcwaliswe ngomoya ongcwele. Ngikhulekela ukuthi uzophilisa bonke abagulayo nabahluphekile kulo lonke izwe lapha onokukholwa. Busise wethu odumile omncane umfowethu uGrant.
Oh,
kumbona iqine kakhulu kangako. Le ndoda encane ebhidlikelwe impilo yayo phansi ngo imi emqini womkhuleko ebuqothweni obujulile inhliziyo yami yamzwela.
I'm so glad.
Ngijabule kakhulu ukubona Nkosi ukuthi umbusise ngokumangalisa kakhulu. Ukuthi sala sakho sesihawu sibe phezu kwakhe nabo bonke labo abakulelizwe abakuthandayo nabalindele ukufika kwakho. Busise izwi lakho.
Father, we pray that Jesus himself.
Futhi baba sikholelwe ukuthi uJesu uqobo lwakhe uzoza kithi ngesimo esikhulu ngempela ngendlela yangempela kakhulu ukuthi akuzukuba bikho namunye wethu ohluleka kumbona futhi kwangathi bonke labo obagcobele ukuphila bakwemukele.
May those who are sick receiving.
Kwangathi labo abagulayo bamemukele futhi kwangathi bangaphiliswa ngenxa yembuso kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu siyakucela. Amen.
Now we tried to get
manje sizama ukukhipha izinkonzo phakathi kwelesishiya galolunye nalapho ligamenxe lesishiya galolunye ngenxa yesixuku futhi ukuze nikwazi ukubuya kusasebusuku. Into nje encane yesimo kulobo busuku ngifuna ukuthatha umbhalo engiwufunde izikhathi eziningi futhi ngabe bakhona abantu lapha ongakazi abe khona kweminye imihlangano na phakamisani izandla zenu yasibona. Oh hey lokho ngokwangempela ngamaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili noma angamashumi ayisishiyagalolunye endlu noma abantu endlini akaze babe semhlanganweni. Ngiyajabula ukuba nani kwalesi sikhathi sokuqala.
Now anyone knows that there's no man.
Manje noma ubani uyazi ukuthi akukho umuntu ophilisa omunye.
There's not even a doctor.
Akukho ngisho nodokotela ongakuphilisa. Ngiphilisa kungokukaNkulunkulu.
I'm the Lord who
ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu. Akukho dokotela oyokutshela ukuthi unomuthi oyokuphilisa uma ekwenza ukutshela okungesikho. Ngoba izilamani zakwamayo engxoxisanweni maduze nje ngenkathi lo Donny Martin ephiliswa eCanada abakwamayo base bemenqabile okwenzeka eWest Coast. Ngibonile kwi-Reader's Digest. Bamemi enhla lapho ngenxoxiswane base bethi asizisho ukuthi sikabaphilisi futhi Branham kuphela sizisho ukuthi sikelekelela ivelo munye umphilisi lo nguNkulunkulu.
The only one who can build
Ngulunkulu ngiyela kuphela ungakha izicubu yenza ukuphila ngakho ke akukho emandleni omuntu kwenza lokho. kudokotela ngalihlela ithambo noma akunike umuthi ukuba abulale ngophoyizeni namagciwane ukuthi ufake kuningi kangaka kulo nekhubalo kuvimbela ukubulala futhi abulale igciwane kanjalo njalo angakwenza lokho. Kodwa inyama edabukileyo noma ithambo eliphukile ama-appendix elikhishiwe i-appendix angeke kuphilisa lokho, kuthathe uNkulunkulu, uNkulunkulu uyaphilisa. Umuntu angakususa okuthize okubangelayo uma kunokwenzeka ukususa lezo zitho, angasikapuluta anqamule imithambo yegazi futhi adonze lokho noma akhiphe leyo nyama, lezo izicubu esizimilelayo njengethumba, umdlavuza noma into ethize. Uma engahla kuthole angakususa lokho, kodwa ukuphilisa angeke futhi uyokutshela lokho. Futhi manje ukuphilisa kungokukaNkulunkulu yedwa.
God alone has
uNkulunkulu yedwa sithengele ukuphiliswa kwethu. Kukithi kwenza yonke into esingayenza empilweni yethu nangandlela zonke uNkulunkulu asiphe zona ngokuphiliswa kwethu, kodwa nguNkulunkulu ophilisayo. Uma uNkulunkulu ekubizela ukuba uye ekhaya kulowo busuku, akukho muthi owenele ezweni oyokugcina ulapha, akukho lotho oluzokugcina lapha. Futhi uma ekunqumele ukuba uhlale emhlabeni, ngenalaba ukuthi zingaki izinyanga ezelaphayo ethi uyahamba kulowo busuku, awuhambi. Ngakho nje konke kukuNkulunkulu. uNkulunkulu ngokuphila, ukuphila kuphakade. Iqaleni wayekhona uNkulunkulu. Wengezuye uNkulunkulu ngaleso sikhathi, ngoba uNkulunkulu igama lesiNgisi lithi uNkulunkulu lisho into ekhonzwayo futhi kwakungekho lutho kodwa kunguye. Wayephakade, ophakade nje. Kungekho nyanga, kungekho zikanyezi, kungekho zingelosi, kungekho lutho. Kodwa kulobu ubukhona esibubiza ngoNkulunkulu Baba wethu kwakuyizingxenye ezingehlukaniseki. Uye kwakuyingxenye engehlukaniseki yokuba ngubaba, uye kwakuyingxenye engahlukaniseki yokuba nguNkulunkulu, uye kwakuyingxenye engahlukaniseki yokuba yindodana, uye kwakuyingxenye engahlukaniseki yokuba ngumsindisi, kuye kwakuyingxenye engahlukaniseki yokuba ngumphilisi. Lezi zonke lezi zinto sizibona manje kuveza nje obala izingxenye enye ezingehlukaniseki zakhe. Manje uma wawusekucabangeli kwakhe kuqalene, uma unokuphila kuphakade, sike kuphele isimo sokuphila kuphakade. Ukuphila kuphakade kwakungenasiqalo futhi akunasiphelo. Ngakho uma unokuphila kuphakade, wawuyingxenye engehlukaniseki yokucabanga kukaNkulunkulu kungakabibikho lutho kodwa yena. Isimo sakho, ukubumbeka kwakho, nokukho manje, isithunzi sesithombe nje. Uma usunyukela lapha emashumini amabili, iminyaka engamashumi amabili nambili ubudala, wawuyisithunzi sesithombe, nokufa kukhulisa isithombe sibe ngokwangempela, ukuthi uma leli dokotela lasemhlabeni lidilizwa, sinalo eselivele lilindile. Niyabo? Lokhu kuveza obala nje, manje kukhombisa okwenziwayo. NjengoNkulunkulu ema kuNkulunkulu ngenkathi edala izingelosi, uba yindodana ngenkathi edala uKristu Jesu, uba ngumsindisi ngenkathi uJesu efa, uba ngumphilisi ngenkathi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. Yabo? Zonke lezi zinto ziyizingxenye ezingehlukaniseki zikaNkulunkulu, ukuze kuthi nje ekupheleni iBhayibheli lathi, uJesu wathi, niyokwazi ukuthi ngikubaba, ubaba ukimi, ngikini, nani nikimi. NguNkulunkulu eba ngophathekayo. Ungakho qobo wena nomyeni wakho yisithunzi nje, isithunzi sesithombe sangempela sikaNkulunkulu nomkakhe ibandla. Yabo, yingxenye engehlukaniseki nje kaNkulunkulu iveza obala ngezithunzi nezifanekiso, njengoba iTestamente elidala lalinjalo kwelisha. Yabo, manje-ke kupheleli konke kuphetha uNkulunkulu engophathekayo. NguNkulunkulu ekuKristu ephatheka, wenziwe inyama, wakha phakathi kwethu. Futhi kuleso sikhathi esikhulu seminyaka inkulungwane zayo, uNkulunkulu esesimweni sikaKristu uhlezi phezu sihlale sobukhosi sikaDavide, nebandla umnikazi wakhe, umyeni nenkosikazi bendawonye. Ngani kukakhulu impela kwenele ukugela ngomlilo inhliziyo yekholwa? Kulamahora amakhulu esiphila kuwo, lapho wonke amathemba nezizwe naye yonke enye into ibuthukela phezu kwethu, phansi kwethu sinombuzo, sibhaphathizelwa kulo mbuzo. Manje sizothatha lo mlayezo omncane okwesimiso kulobu busuku ukwethule ngifuna nikubone emihlanganweni. Sifunda ngiyaxolisa kuJohane Ongcwele isahluko seshumi nambili nevesi lamashumi amabili. Ngendikimba yendaba yethu yethu isaloku kusukela ekuqaleni injengoba injalo kulobo busuku naphezu kwayo yonke incwadi yethu efundwayo nayo yonke into amaHeberu 13 isishiyagalombili uJesu Kristu onguyena ezalwa namhla naphakathi. Manje ngokukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhululeke emkhosini.
The same came therefore to Philip, which was a Bethsaida.
Lawo ke eze kuFiliphu waseBetsaida acela kuye athi banumzane sithanda ukubona uJesu. Manje nangu umbuzo siwubuzayo kulobu busuku.
If he is the same yesterday, today and forever.
Umengu yena izolo namuhle laphakade nalamaGreki abezizwe bacela kumbona futhi wavunyelwa ukukwenza ngomunye wezinceku zakhe.
And if he still remains the same,
futhi uma esalokhe kuyena izolo namuhle laphakade kungani singamboni kulobo busuku na, yabo?
Sirs, we
banumzane sithanda ukubona uJesu. Manje ngiqinisekile kunoma yilibi kholo bekungaba yinto exuxumisa kakhulu impela yenhliziyo yalo ukuqinisekiswa kokukholwa kwalo ukuthi uma ngempela belingabona futhi lazi ukuthi belimi ebukhoneni bukaJesu Kristu. Ngicabanga ukuthi bekungaba yinto emangalisa kakhulu impela ukuthi noma yimuphi umuntu noma yilibi kholo ebelingacabanga ngakho ukwazi futhi lazi ngokuyikho ukuthi limi ngo ebukhoneni benkosi uJesu Kristu. Umehluleli walo onesizotha, umhlengi walo, futhi uyoba ngumhlengi walo ekwahlulelweni. Manje lo mbuzo wabuzwa, namaGreki ayenyukele ukuzokhuleka, futhi mhlampe ayengama-proselyte enkolweni yamaJuda. Futhi ayezehle emkhosini, ngakho afanele ukuthi ayekade ngama-proselyte. Futhi ayezwile ngoJesu.
Faith cometh.
Ukholo kuvela ngokuzwa nangokuzwa ngezwi likaNkulunkulu. Manje ndawo empalweni ayengena kungabaza ukuthi ayezwile noma afunda ngokuthi uMesiya wayezoba njani.
So knowing if they could this man claiming to be Messiah.
Ngakho azi ukuthi uma ayezo lo muntu ozisho ukuthi uMesiya wayezodingeka abe nezingxenye ezingedlulanseki uMesiya ayezoba nazo. Manje kwakukade kube nabaningi, kwakukade kube noMesiya bamanga abaningi ababevukile. Siyazi kwakukhona ngisho oyedwa owayegama linguJesu owavuka nje phambi kocetshiweyo.
Mesiya
wayengocetshiweyo okuchaza uKristu, umuntu ocotshwe ngomoya ongcwele ukugcwala kukaNkulunkulu. KwakunguMesiya, uNkulunkulu kumuntu.
Man and God became one.
Umuntu noNkulunkulu baba munye ngenkathi uNkulunkulu engena kumuntu. Manje amaGreki ayenosikisiki kakhulu lokwazi. Ayezwe ezinye izinto ezinkulu ngalomfo owenza lezi zisho.
And I admire them.
Futhi ngiyawazisa ngembangela yokubaqotha ngokwenele ukubabuke phakathi phezu kwakho. Ngiyacabanga ukuba sonke besingenza okunye futhi kwalokho sibuke phakathi phezu kwalokho esizwa ngakho bese sikwehlulela ngokwezwi. Manje uNkulunkulu akayiguquli neze indlela yakhe yokwenza izinto, uhlala njalo elokhu engendlela eyodwa. Manje angeguquke ngoba izimo zokuqala zikaNkulunkulu zingesakhe. Uzohlala njalo njalo enalezo sinqumo uma ebizela enkundleni njenganamhlanje. Nkulunkulu abizela enkundleni ngenkathi izono ziqala ukwenziwa ensimini yase-Edeni. Futhi wadingeka enze isinqumo ukuthi wayezomhlenga kanjani umuntu. Futhi wenze izinqumo zakhe ngokumhlanga ngegazi elichithekile lalowo ongenacala. Futhi akakaze kuguqule. Sizamile ukubafundisa sakhe imibhoshongo namadolobha namasayensi ezenkolo nezimfundo namahlelo amabandla futhi sabahlelela kukho. Futhi akuzange kusebenze futhi akusoze kwasebenza. Nkulunkulu usindisa umuntu ngegazi elichithekile longenacala. Akakuguquli neze akunendaba ukuthi sicabanga kangcono kanjani ngendlela, kungukuthi leso yisinqumo sikaNkulunkulu. Futhi angezenze izinqumo yinto eyodwa namhlanje nenye into kusasa. Uma yenze isinqumo esisodwa uphelele. Kanti ngeke neze ukubabuyele kuzo.
Uma
uNkulunkulu esho noma yini, qinisile phakade ngoba uphakade namazwi akhe aphakade.
God knowing the end from the beginning, therefore he allotted to
Kulungula,
his,
azi, his the world a certain part of the world for each generation as to come
along. He said prophets in the Old Testament, we are taught in Hebrews 1,
siyafundiswa kumayiphelo kuqala uNkulunkulu esekhulumile endulo kobaba ngamaprofethi ngalomuhla wokuphela ngendodana yakhe uKristu Jesu. Manje uma sizowuhlola lowo mpalo kahle ngempela, ngenkathi uJesu esemhlabeni futhi wathi wayeyindodana kaNkulunkulu bamlahla ngecala. Wathi ningangilahlelani ngecala uma ngithi ngiyindodana kaNkulunkulu nibe nibiza labo iziyeleza kubo ngoNkulunkulu. Abraham wayethathwa ngokuthi uNkulunkulu, Elijah wayenguNkulunkulu, Isaiah wayenguNkulunkulu, ngoba izwi likaNkulunkulu leza kubo futhi babe yibo ngengxenye onkulunkulu. UJesu wathi babe yibo, wathi nibabiza ngoNkulunkulu.
When the man was anointed,
manje nabo ngenkathi indoda yayichotshiwe njengo Josepha wayefanekiswa uKristu.
Moses was anointed,
he pulled faith in Christ. David was anointed, he pulled faith in Christ.
All leading up to Christ. And
he was the promise of the word.
The word was made manifest to him. He was the complete anointed one.
They had
the portion to him, the portion he was the anointed one. The entire plan of God was made to him.
He was the word.
Notice the word always comes to
Kabilani izinjalo liza kumprofet. UNkulunkulu akazange asebenze ngeqembu labantu, ungumuntu ngamunye asebenza ngaye. Wasebenza ngemihla kaNowa ngoNowa. Wasebenza ngemihla kaMose ngoMose. Wasebenza ngemihla kaElijah ngoElijah, ngoElisha noElijah. UIsaiah nalabo baprofeti lapho beza behla ngomnyaka. Kwase kuthi ngenkathi lapho wabonakaliswa ngokugcwele, hayi kubafarisi abaseduze kodwa kuJesu Kristu.
He was the word.
Wayeyizwi. Ingakho wakwazi ukusho akusho. Lokho izinkulumo mbiko ayengazenza. Manje lamaGreki ayazi ngalokhu. Yebo unyaka kabunye uNkulunkulu wabele izwi elingaka namabandla akudilanisa konke. Manje ke uthumela umprofeti phakathi kwawo futhi uqinisekisa lelozwi. Kufana nje nanoma yiziphi ezikizikathi siyakhuluma namhlanje futhi sithi ama-Methodist amaluthela athi uma ukholwa yilokho kuphela kufanele ukwenze, ulungisiswa ngokukholwa. Kholwa abaningi bathi babekholwa futhi babengenakho, siyakwazi lokho. Kwase kufika uWesley nalokho okwakubizwa ngokuthi umsebenzi wesibili womusa, ukungcolisa wonke lowo omemezayo futhi bangcwelisiwe unawo. Abaningi bamemeza futhi babengenawo. Sekufike iPhentecoste yathi wonke okhuluma ngezilimi unawo, baningi bakhuluma ngezilimi futhi babengenawo. Sekufike iSense yamaKristu futhi yathi uthando isithelo sikamoya, baningi babo khombisa isithelo sikamoya futhi abanawo. Labo bafarisi babengakhombisa kayishumi isithelo uJesu ayengasenza. Belikwazi lokho na? Manje ukuba ke bengingathatha asithi uNkulunkulu ngithethelele kodwa ngizethatha olunye uhlangothi, ngizothi kunomfo lapha idalazi, umfo semncane nje ovumbuke ezansi lapha engaveli ndawo, umjendolo omncane ezansi lapha uzibize ngomprofethi ezansi eGalile. Nangu ihambahamba ngilidonsele ndawonye ninabantu kulikhombisa ukuthi yini engalungile, lo muntu uzisho ukuthi ungumprofethi. Manje kukhona engifuna ukulibuza khona. Bani owafundisisa kusukela ebuntwaneni kuya phezulu ngaphandle komphristi wakho omdala omesabayo uNkulunkulu na? Kwakungubani owamanga kuyihlo nenyoko ngenkathi uzalwa ngaphandle komphristi wakho omdala omesabayo uNkulunkulu na? Kwakungubani abakugole ngezingalo zabo futhi wakusoka futhi wakunikezela enkosini ngosuku lwesishiyagalombili ngaphandle komphristi wakho omdala umesabayo uNkulunkulu na?
Ubani
oza kuwe uma ugule futhi ungodingayo ngaphandle komphristi wakho omdala umesabayo uNkulunkulu na? Kwakungubani owafundisisayo futhi wazinikela yonke impilo yabo yasebusheni ukufunda yonke imithetho lezinto ngaphandle komphristi wakho omdala omesaba yonkulunkulu na? Wabelaphi lo mfo osemncane lo Jesu waseNazaretha na? Wayekusiphi isikole na? Ngoyiphi inhlangano na? Iliphi ikati lenhlanganyelo aliphetheyo na? Alikho. Manje into kuphela ayenzayo ukugxeka labo abanalo. Ubani lo mfo empeleni na? Nani bosomabhizinisi uJehova wayedinga iwundlu libe ngumhlatshelo igazi. Nomphristi wenu omdala mesaba yonkulunkulu wenze ezinye izindawo zokuthengisela phandle lapho. Nina bafoni ngabahwebu futhi nithengisa silike lezinto futhi wenze indawo phandle lapho ukuze nina bahwebu nikwazi ukukuthenga ngemali yenu iwundlu ukuninikelele izono zenu. Wenzani lo mfosi omusha na? Wanyukela lapho futhi wakhathela lezo zinto wazibhukela. Wababuka ngentukuthelo wababhaxabula wakhubuqela amatafula abashintsha imali. Beningabiza lokho ngezithelo sikamoya na? Hhayi, kufanele nithi qhabo. Zama ngisho nokunivimbela kuba nitshele ukusindiswa ikazi lenu, ikazi uJehova ayelidinga. Lokho bekungeke kube okukaJehova? Ngibona ukuthi kwakungezwakala kungelona iqiniswa kanjani na? Abazange yini labo baphristi ngalolo suku noma labo baprofethi kekathi uJehoshafati u-Ahabi behlala ndawonye nabaphristi abangamakhulu amane abaqeqeshwe kahle bevela esikoleni benyukela lapho base betshela u-Ahabi nabo belazanikelenu kulungile ukuba amafilisti agcwalise izizwe zawo ngokolo ongowakwa-Israyeli. Unkulunkulu samandla usinikelele futhi isho kanje inkosi yenyuka. Kodwa niyazi uJehoshafati wayeyindoda yokomoya, lokho akuzokalanga nje kahle. Wathi usenayo omunye ongahle ubuze kuye na? Wathi nginayo yedwa kodwa ngiyamzonda. Ya impela. Wathi cela njalo eprofethi omubi ugxaka abantu bethu kuyo yonke into ayenzayo, akayikho ukuvumelana nabo bonke abanye. Wathi inkosi mayingasho njalo kodwa amkhiphe. Futhi ngekathi uMikaya omncane ndodana kayimla iphuma wabona umbono, waqalisa umbono wakhe nezwi. Ngikathi ebona umbono wakhe nezwi ukuthi kwakundawonye, wathi inyuka kodwa ngibone u-Israyeli ehlakazeka njengemvu engenamelusi. Bona ukuthi bani wayeqinisile na? Empeleni babenento ethile ngalelozo lalingelabo, kodwa lalingelabo phansi kwemibandela. Kuzenze njalo nezibusiso zalo muhle wakuphela zingezaleli bandla, kodwa kuphansi kwemibandela. Kufanele uhlakamezane naleyo mibandela. Uma ungahlakamezani ungaba nazo zonke izinhlobo zezinkonzo zokuphilisa, izinkonzo zokumemeza, izinkonzo zokujimisa, izinkonzo zezithelo, izinkonzo zokukhuluma ngezilimi, futhi akuyikukusiza ngalutho hlobo. Ufanele uze embandeleni kaNkulunkulu. Ingakho le maGreki wayenokufisa ukubona lo muntu. Ayazi ezwini ukuthi lokho uMesiya ayefanele ukuba yikho, futhi ayefuna ukumbona. Ayengabe zizwe, ayekade ezwile ngaye, futhi ayefuna ukumbona. Manje uma efuna ukumbona futhi anikwa inhlanhla, ngicabanga ukuthi lapho eDallas kulobo busuku uma asho empalweni nguyena ezelwa namuhla naphakade futhi zifisa ukumbona, anicabanga ukuthi ubengasinika kufanana? Kumlane uma engakwenzi khona-ke kusikhona izolo lamuhla naphakade. Ngikholwa ukuthi uyafana. UNkulunkulu walo muhla wokuphela wenzela abantu izinto ezimangalisayo. Kungikhumbuza inqaba ngowesifazane lapha kungekudala uLouisville eKentucky. Wayenomfana omncane othi akabe neminyaka emibili noma emithathu budala. Nomfo omncane wayenekho ufanele ukuthi wayekade engenwa yinkathazo yengqondo. Futhi wayekade emthathe wamyisa kudokotela, nodokotela wayemnyangile isikhashana. Futhi wayebonakala eyango kuba mubi kakhulu kuye, kodwa kudokotela wathi, ngikholwa ukuthi usengcono. Ngakho wamnika itheksti yesayini. Wamyisa esitolo sezinto zosheleni, wayesexosha into ethize encane efanele ukuhehe ukunaka kwalo mfanyana, futhi akangayibuka. Wayesekwenye ikhawunda wayesecosha into ethize yayifanele kuhehe ukunaka kwakhe, isibhamu esitho yizi elincane noma into ethize, futhi futhi kwakusalokhu kungakuhehe ukunaka kwakhe. Futhi wenza konke ayikwazi, nabantu baqala ukubhekisisa isifazane eba nokuhayiza.
Then she goes to a place that had a
Uzeya indaweni-ke eyayinene nsimbe ekhenyazayo, wayeseyicosha leyo, wayeseyinekazisa ngokuhayiza phambi kwamehlo akhe, wayesethi, "Stand up, buka!" Nomvumncane wayevela kugqolozela emkhathini nje wayeseyiwisa phansi into encane futhi uqale ukudezuluka oqhabo qhabo wadezuluka futhi abanye bahanje sitolo baya komsiza nokuthola ukuthi yini eyayingalungile. Wathi umfanyana wami udokotela uthi ngcono kodwa kangcono noma yini ebifanele kuheha ukunaka kwakhe ngomfanyana onjalo ayimhehi ukuphela ugqolozela emkhathini. Ngicabanga ukuthi lokho kuthole isimo sebandla lethu lingene kukho. UNkulunkulu ngiyakazisa zonke iziphiwo azethembise empepelini phambi kwethu futhi sisalokhu siqolozela emkhathini sengathi sibuka enye into. Kubonakala kuyisimo sokomoya sebandla ukuthi bayehluleka ukubona ihora abaphila kulo. Babheka amadlingozi athize noma into into ethele kude le enkathini ezayo. Umuntu naninini wenza lokho?
He always blesses God for what he has done.
Sela njalo buzisa uNkulunkulu ngalokho akwenzile, abheke phambili ngalokho azokwenza, futhi enganake akwenzayo. Nithileke kubona ihora ziphila kulo. Lokho lawo maGreek ayifuna ukukwazi, ukuthi ihora lali yini nokuthi lowo Mesiya wayefanele ukuba yini. Unganyampalo eyaziswa lowo muhla, uma lowo Mesiya agcwalisa lokho, noma kubufakazi bubonakalayo. Izwi elifinzekisiwe lehora, likubufakazi bubonakalayo. Kusiko kuthi wayezofanele abe nezithelo zikamoya, wadingeka abe ummeli yezinkantolo zobulungiswa kwabakhe, noma umunye wabafarisi, noma izinhlangano zabasaduzi. Wayengukubonakalisa kwezwi elithenjisiwe likaNkulunkulu lalelo hora. Niyafuna ukubona ukuthi yini isithelo sikamoya na? Bezizani ukuthi ipepeli lithembisane kwehora lithize. Manje-ke bezizani lokho ukuthi kuyaqinisekiswa. Lobo ngubufakazi obubonakalayo. UJesu wathi hlelani imibhalo kokuba kuyo nithini nokuphila kuphakathi. Yiyo efakaza ngami. Yilokho okufakazisa ukuthi ngingubani. Siyabheka manje umbhalo wodwa ngaphambi kokuba singene kwenye into.
Jesus said when he was here on earth in Luke's
uJesu wathi ngenkathize lapha emhlabeni encwadini kaLukhe ukuthi njengoba kwenzeka ebinteni yaseSodoma kuyakuba njalo kufini kwendodana yomuntu. Manje qaphelani futhi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa phambi kukazomcolo. Manje uJesu wayefunda iphepheli elifanayo wena nami esilifundayo. Lezo zonke lezo zinto zaziyizithunzi. Manje umani futhi kuthole ukuthi kwakunjani ngaphambi komuhla kaNowa, buyelani emuva futhi lifunde uGenesis. Wathi nje babedle, bephuze, begade, beganiselana. Kodwa umani qaphele, buyelani emuva futhi lifunde uGenesis esithupha futhi lithole lapho ukuthi kwenzekeni. Siyabona emuva phakathi lapho ukuthi lapho amadodana kaNkulunkulu ebona ukuthi amadodakazi omuntu mahle azithathela kuwo abesifazane izinkantolo zezahlukaniswa. Amadodana kaNkulunkulu, indoda edumileyo, indoda enegama elikhulu. Bukani namhlanje izikhulu zethu zendoda enkulu yezwe, njengale nkosi enkulu engilandi maduze nje iphepha bhuki life yayithwele indatshana yakho zafunyanwa zinalaba abahunduli bezingubo kanjelo njalo. Bukani umbusi wethu omkhulu wase-New York nawo wonke amanye amazwe ejikelele ezimilweni ezimbi. Bukani isahlukaniso imelike ihole izizwe ngesahlukaniso lonke izwe jikelele. Ukuthi besifazane ukuthi begqoke kanjani futhi baphumele emgoqweni nokuthi ukanjani osilisa. Yona impela into yokuqala icatshangwa kakhulu ucishe impela namhlanje yinto enezimilo sibi. Yonke imibungazo kosikilidi, uwhisky, noma uyoba yini, noma omunye umdala thize, noma okunye, kuzoba nomunye izifazane nezimilo sibi kukho. Njengoba kwenzeka emihleni kaNowa. UJesu wathi futhi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma. Umlali washiya lokho kodwa. Ake sifanekise eSodoma. Kwakunezigaba ezintathu zabantu ezweni njalo. Lokho namakholwa, abazenzisi nabangakholwa bakuwo wonke amaqembu. Sizokhuluma ngakho mhlawumbe ubusuku bubodwa iviki lonke. Kodwa ngaleso sikhathi kwakukhona ongakholwayo abaseSodoma. Kwakukhona umzenziso, kwakunguLodi neqembu lakhe. Futhi kwakukhona ababizelwe ngaphandle nabakhethiwe, kwakungu-Abrahama owayengekho eSodoma. izingelo zezintathu zehla ngaphambi njengokuba kufike indodana ethethisiweyo ukuthi u-Abrahama wayenkongobalile futhi wayekade ebheke indodana ethethisiweyo neloti wayekade esesikhohlwe zonke izithembiso futhi bawaphumela esedoma nabasesedoma bamkholwanga endaweni yokuqala. Kodwa manje qabelani ngokunye okusa okushisayo izidalo ezintathu zehla zivele ezulwini futhi lapho zenyukela ku-Abrahama esinye sazo sasala naye nezimbili zazo zehlela esodoma ukubizela ngaphandle okwakushiyiwe esodoma ulothi nabo abahamba naye futhi wathola kuphela abathathu abayizishiyagalombili emihleni kaNowa. Manje leyo yinkulumombiko ethe kuqina yalolu suku oluzayo njengoba kwenzeka abathathu nabayizishiyagalombili kabulani kwakukhona esisodwa noko esasize ku-Abrahama. Manje lesi esehlele esedoma siza ashumayele ezansi lapho lezo zimbili ezangena lapho zashumayela futhi zabatshela ukuthi isikhathi sasesifikile izwe labezizwe lalizoshiswa liqedwe. Manje bukani isithombe sesodoma kulolu suku.
Not Noah the water, but this time
you know, amanzi kodwa lesisikhathi umlilo ukubhubhisa izwe labezizwe.
And the Gentile true believers are
nawezizwe abakhona ekubiliso abheke indodana ethethisiwe indodana kaNkulunkulu futhi silindile beka Sodoma babizelwe ngaphandle. Sodoma yayiyile lelo lunga lebandla elisivivi futhi kwakukhona okufana noBilly Graham wesimanje wehlela esodoma phakathi kwamahlelo u-Ora Roberts futhi phakathi lapho begonqa ngevangeli elabaphuphuthekisa futhi sani isibonakaliso asenze ezansi lapho labo. Manje bukani ku-Abrahama okhethiweyo eqenjini lakhe esisodwa esahlala emuva labo futhi zenza isibonakaliso kubo.
Yazi
kuwo wonke umlando wezwe wonke umlando webandla akukaze nakanye ukuthi noma yimuphi umgoqulu kumbe noma yiyiphi indoda eyake yaba nenkonzo enkulu kwabezizwe igama labo elake lagcina ngo-HEM njengo-ABRAHAM sekuze kugwaba manje. Lowo ngu-GRAHAM izinhlamvu eziyisithupha, u-Abrahama izinhlamvu eziyisikhombisa, izinhlamvu eziyisithupha, GRAHAM, uBilly Graham, umvuselelo omkhulu osezansi lapho eSodoma phakathi kwalawo mabandla amahlelo ebizela ngaphandle angababizela. Sibe nobhini saleyo ufini usengumuti uNox Calvin kanjalo njalo kodwa sikaze u-GRAHAM kumbe noma ubani ogcina ngo-HAM akukaze ngaphambili kunoyedwa ezansi lapho ebandleni ngegama nje esodoma eligcina ngo-HAM kuchaza ukuthi ubaba ezizweni. Manje-ke kwakukhona isisodwa esahlala yedla lapho no-Abrahama esahlala nethende lakhe sifulathela ithende futhi sathi Abrahama, hayi Abrahama owaye nguye ezinsukwini zimbalwa ngaphambi kwalokho. Abrahama ubu mkakho uSara na S-A-R-R-A-H hayi u-S-A-R-A-Y-I niyabo ubu mkakho uSara na
wayisethendeni
emva kwakho.
He said, "I'm going to visit you. I am.
Sabizana somuntu zokuvakashela ngokwesithembiso engikunika sona. Nesara neminyaka ekhulu budala tenini wahlekela ngaphakathi ethi phakathi kwenhliziyo yakhe ngingakwenza kanjani mina sekikugila ngibe nenjabulo futhi nenkosi yami naye sekugila u-Abrahama njengomusha noma abantu bempilo yokuba nocansi ukuthi kwase kwaphela eminyakeni eyadlula na wayesenamashumi ayisishiyagalolunye lo-Abrahama wayenekhulu. Wathi ngibe nenjabulo nenkosi yami yona isigugile nayo na nengelosi isithunywa esasiya ebandleni likamoya yakubona ukufihlakele ayenakho akusho enhlizweni yakhe futhi yathi ukungabazeleli uSara lokhu niyabo ethi enhlizweni yakhe lezi zinto zingenzeke na nesara wazama ukukuphika. Kodwa lokhu wayeyingxenye ka-Abrahama ukungakholwa kwakhe kwakuyomlahla kodwa uNkulunkulu wayengenakumthatha ngoba wayeyingxenye ka-Abrahama. Ibandla ngabe kade lalahlwa kodwa liyingxenye kaKristu. Kapelani, zibona kaliso eyasenza. Isho ayekwenza. Ufulathele.
Jesus
wathi lokho kuyaphinda ngezinsuku zokufika kwendodana yomuntu. Sibona umlilo ehema, sibona umlilo usulungele ukwehla. Ibandla libheke indodana ethethisiweyo futhi isilapha. Yonke into esemntwini ngempela, silindele lo hora. Indodana ethethisiweyo
ukuthi
kubulali isibonakaliso sokugcina u-Abraham asibona.
Who are born of the Spirit of Christ are Abraham.
Futhi thina sizalwa ngumoya kaKristu, sizalwa yobukhosi kaAbraham.
Jesus
wathembisa ukuthi sizalwa yobukhosi kaAbraham. Yobona sibonakalisa sifanayo ubaba wabo uAbraham sibonile. Ngaphambi kokuba kufike indodana ethethisiweyo, asibange sisabakhole singe futhi sibonakaliso.
Abraham. Right away,
Abraham, ukhamba njalo Sarah waba kumama noIsaka wafika.
The last sign.
Sibonakaliso sokugcina kwaba nguNkulunkulu, ebonakaliswa enyameni yomuntu. Manje omunye wathi kibiwe, wathi futhi benemba, ukhole ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu.
Abraham
wathi kwakunguye, wambiza ngokuthi Elohim. Uthi buka, bese ubona ukuthi alipelishiwe yini ngosonhlavukazi uEl. Bona umekuqaleni kwasekuqaleni, kungafani njengoba kunjalo kuqaleni uNkulunkulu wadala Elohim, owenele konke.
Ngokukhulu
zibonakalisa inokuqaba ebandleni lakhe phakathi kwabantu bakhe.
Jesus said, here was God.
Jesus wathi nangu uNkulunkulu wabonakaliswa kumuntu uJesu Kristu.
Yenezela
namuhla naphakathi. Ibandla lendlule kuzo zonke izinhlobo zezibonakaliso.
Awu
manje ke nqa uNkulunkulu enyakazise isibonakaliso sokugcina phambi kwabo baqalazela emkhathini.
UNkulunkulu
asiyawukele sinesikhathi esingakanani esinye somuza esinazo na.
Maybe be late
kunoma sicabanga.
Kubulala
isicabano zami sokuqala abantu bayoqhubeka ngo becabanga ukuthi bayasindiswa. Yafana njenge Sodom.
Waye
yini na? Abonani lo maGreek kuye na. Waye yini na? Noma ngabe yini ayibone kuye ngaleyo ngathi noma ngabe yini ayeyibhekile afanele ukuthi ayibone.
Manje
bukani ukuthi Deuteronomy sahloko seshumi nesishiya kalombili iverse leshumi nhlanu kuya kwela mashumi amabili.
Moses God told Moses.
Umoze uNkulunkulu watshela Moses lokho. NoMoses watshela abantu. Inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti onjengami. Kuyakuthi ongayikumuzwa anqunye phakathi kwabantu.
NoNkulunkulu
akelikhuculi neze icebo lakhe.
Now those Greeks were looking for a
Manje lawo maGreek ayebheka umprofeti.
Now they had not had a prophet for
Manje ayekadenge nayo umprofeti iminyaka engamakhulu amane. Selokhu kwaba nguma lakhe.
Them Greeks knew
Kodwa lawo maGreek ayazi ukuthi lelo zwe lithathisiweyo nalolo zuku lifanele libe ngumprofeti. Inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti njengami. Sizathi izwi lize kuphela kumprofeti. Hayi kokunye okungelutho kodwa bangakho kuqondayo lokho na.
Look, it's so perfect that when John was the prophet
Yabo bugani kuphelele kakhulu ukuthi ngekathi uJohane wayengumprofeti emanzini yamaningi epapathiza noJesu weza kuye emanzini izwi leze kumprofeti.
He was the word and he came
wayeyizwi futhi weza kuJohane emanzini.
uNkulunkulu
angayiguquli neze inqubo yakhe, angayiguquli neze indlela yakhe. uNkulunkulu ongaguqulekiyo. Manje amabandla okukholwange lokho, nhlobonhlobo kodwa lokho akulimisanga uthelo lokho uNkulunkulu. Lwaqhubeka ngqo. Manje uPetro yise wayengumFarisi. Ungabazeki uAndreya engumlandeli kaJohane wamuzwa ethulwa. Wathi nango Mesiya ngibone kukhanya phezu kwakhe njengejuba liza phezu kwakhe wafakaza. Wathi yongitshele hlane hamba ubabathize ngamanzi. Wathi lowo oyobona umoya phezu kwakhe lokho kukhanya njengejuba ledla mhlambe wawenzeke umlilo efanayo yalandela abantu bakwaIsrayeli hlane yiza phezu kwakhe ngoba lowo kwakungocotshiweyo yizimcabango. Leza phezu kwakhe wayesethi ngiyafakaza lona ngoMesiya.
So Peter,
Naku Pedro, weza noAndre emhlanganweni.
Sithola
ukuthi wayeyini. Uthi uma sithola ukuthi wayeyini, kodake sizokwazi ukuthi uyini manje.
Ukuthi
bakuqonda kanjani ngaleyo ngathi kufanele kube indlela efanayo ukuqonda namhlanje ngoba unguyezwa lamuhla naphakade. Manje ngemuva lesithembiso sakhe nakho ayeyokwenza.
Notice. Now we find out
Kabelani, manje siyathola ukuthi ngenkathi uPetro enyukela ezethamelini lapho uJesu ekhona, uJesu engakaze ambone ngaphambili, wajika wayesembuka, wayesethi igama lakho nguSimoni, indodana kaJonase. Akusikho kuphela ukuthi wamazi kodwa wazi uyise mdala besaba uNkulunkulu, wayemyale ngokumfundisa.
Without enough education to sign his name,
uPetro engenamfundo eyanele ukusayina igama lakhe ethathwa njengongazi lutho indoda engafundile okwamthokozisa uNkulunkulu kumenza ubhishophu eJerusalema noJesu umnike izihluthulelo kuwombuzo futhi wamenza inhloko yebandla. Le ndoda phezu kwalezi sabune esebuniwe yazi ukuthi uMesiya wayezoba khona, yathi yamqonde njengoMesiya yase iwa ezinyaweni zakhe ngoba wenza lokho. Kwakuneyedwa omilapho ogama linguFiliphu, akuthi ngeganga kuba kwenzeke kuye. Kodwa wayenothisha webhayibheli yemazi kahle ngempela ogama linguNathaneyeli. Uma nizomaka izindawo lapho uJesu ayekhona ngaleyo nkathi, kwakungamamayeli ayishumi nanhlanu ukuzungeza intaba cishe izinsuku ezimbili. UFiliphu uyahamba futhi uvumana uNathaneyeli ephansi komuthi ekhuleka wayesebuye naye. Kungabazeki ukuba besingabhobokela engxoxweni yabo behambisana, bathi kungani ozayo, niyambona sivumele uJesu sinazare. Ndodana kaJoseph, wathi manje kukhona kuhle okungavela eNazaretha na? Buka, uyakhumbula, sewufundile umbhalo, uMesiya uzoba ngumprofethi. Oh, impela, iBhayibheli lasho njalo, uMose, singabafundi bakhe, wathi iNkosi iyovusa umprofethi onjengaye. Kulungile, manje uJesu waseNazaretha uyilo umprofethi? Uyamkhumbula lowo mdoko omdala uSimoni, ngapho na?
Yep,
wayendodana kaJonase, yep. Wena wake wacheka izinhlanzi kuye nganye futhi akakwazanga ngisho nokusayina irisiti. Yep. Wenyukela phakathi kwakhe wayesethi igama lakho nguSimoni, uyindodana kaJonase. Bekungenge imangalo uma engazi konke ngawe nxa ufika. UNathaneyeli wadinga ukubone lokho. Ngakho wenyuka noFiliphu. Angikagele ukuthi wangena emqeni womkhuleko, angahle ukuba wahlala ezethamelini noma wama ezethamelini noma ngabe kwakuyikuphi, uJesu wayekhulekela abagulayo. Futhi kwathi nje uJesu akaphosa amehlo kuye, wathi bheka umIsrayeli kungekho nkohliso kuye. Manje akamazanga ngendlela egqoke ngayo, bonke abantu basempumalanga bagqoka ngokufanayo, nemishuqulu namazandali nezingubo ezishimeka ngokukhululeka benentshebe. Wathi bheka umIsrayeli kungekho nkohliso kuye. Manje wayengathi abe okaMohamed, wayengathi abe ngumtheki, wayengathi abe yinoma yini nge, kodwa wazi kanjani ukuthi wayengumIsrayeli futhi kwakungekho nkohliso kuye na? Futhi kwavela kambohlisa nje.
And he said, Rabbi.
Wayesethi Rabbi, ungaze kanjani na?
He said, before Philip.
Wathi ungakabiza kuFiliphu phansi komuthi ngakubona. Okuyilokho ke lokho kwakwenele.
There it was. There
was the Messiah, he said, "Thou art the Christ." Inkosi ka-Israyeli.
Maybe
his wakhe wayemi lapho kodwa kuzange kumkhathaza. Ubona lapho bebe lapho bathi nomuntu kuphela saphula. Bafanele baphendule enhlanganweni yebandla labo nyazi. Bathi lo muntu wenza lokho ngamandla kaDevil, ungumbhuli noma into ethize. Jesu wathi, "Ningibiza ngalokho igama elibi, umsebenzi kaNkulunkulu igama elibi na?" Wathi, "Nisho lokho ngetetelo yomuntu ngizolithethelela." Kodwa nxa umoya ongcwele fika, lenyaka ukwenza into efanayo, yize lilode limelene nawo, lisoze lathethelela kulelize, kanjalo nasezweni elizayo.
That's what he said.
Yiloka kusho ngiyakhona ukuthi akushoyo ukuqinisile.
Philip,
uPhilip, waqonda kalokho ngani na? Ukubona lokho emva kweminyaka emide bengena prophets futhi lapha lo muntu wamazi futhi wazi ukuthi yini eyayingalungile nalokho ayekade kwenza.
Jesus quickly.
UJesu ngokushesha manje singakavali. Ngisuku wayehlela eJericho elaliphansi kwequma, kodwa wayeselekile ukuba idlule ngaseSamaria futhi wahamba indlela ukuzungeza umuzi wokama liyisikari. Manje kunezizwe ezintathu zabantu khona ofuna ukukukhona kodwa zikhona. Nonguham, uShemu nabantu bakaJafethi. Manje taphelani, ngathi amaJuda ayebheka uMesiya. NgaseSamaria wayeJuda nowezizwe uhafu babebheke uMesiya.
But the Gentiles, we the Anglo-Saxons,
are seeing about Hittites, Mafinisti, no ma yibab, inyabo.
But notice, he only comes to those
who is looking for him. He will only heal the right, those who are looking for him.
He only saved those who are looking for him.
And Futhi ngiqaphelele manje njengoba ithumba abafundi emzini omncane wasesikalo ukuba bayothenga ukudla okungumphako. Besehambile umuthi wesifazane omncane uyaphuma futhi wayengosifazane unegamelini. Bezingambiza namhlanje mhlawumbe ngeseqamgwaqo. Bazali bakhe ngahle kuba bamkhiphe seyintombazane encane futhi leyo ndlela ayeziphilise ngayo. Kodwa kwakunento ethize enhliziyweni yalelo nenekazi elincane. Ufika cishe keleshumi nanye ngqo ngoba wayengenakuza nawo wonke amanye amantombazane uma noma ubani ake lapha wabasendiya nasemazweni asempumalanga. Njengoba amasiko engagoquki neze angeke azimatanisa ndawonye abantu bakahle nababi. Ngakho awuyenyuke lothi Yesu wayehlezi lapho endaweni obona ndawo zonke ngasikhathi sinye into enjengalena imivini imilangale kungemuva lodonga nomthombo womphakathi womuzi wawulapho nabantu baphumele kuzokha amanzi futhi uvuma cishe sekusemini vele ukuzokha amanzi akhe ngenkathi amantombazane efika kusesekuseni ekuseni ukuzokha amanzi futhi asedla lapho enza iwashingi yawo nezinto ezinjalo. Indlela yakhe yokuziphilisa yeyindlela ehlukile. Bakufika ngasemini kuzokha wakhe ngenkathi amantombazane ingasekho lapho ngokuba wayekade exoshiwe emthenjeni. Futhi njengoba yena enganake muntu ohlezi lapho wafaka ihuku elincane phezu kwembiza waseyehlisa ngesikwede emthenjeni wayeseqala ukuwadansela phezulu. Yaseyiphimbo lithi sifazane ngiphuzise. Wayesekalaza laphaya futhi kwakukhona umuntu ehlezi lapho kwakuyijuda. Kufanele ukuthi wayebukeka emtendane kunalokho ngempela yikho ngoba wayenamashumi amathathu kuphela cishe amashumi amathathu nantathu. Ibhayibheli lathi wayebukeke namashumi amahlanu. Niyazi abathi athi wena ungumuntu ongakevi emashumini amahlanu futhi uthi ubone u-Abrahama na? Wathi engakabibikho u-Abrahama ngikhona nibo. Ngakho intshebe yakhe ifanele ukuthi yayisithe kuqakaza kancane noma kuthize lapho ebuka. Buka umsebenzi wakhe ufanele ukuthi wawube nomthelelo omkhulu kakhulu phezu kwempilo yakhe yangokomzimba. Futhi wathi ngiphuzise wayesethi akusilo isiko kuwe Samaritha noma yini majuda ukuba nicele thina besifazane basesamariya umbuzo njalo. Wayesethi kodwa ukuba bewazi ukuthi bani obukhuluma kuye buyocela kimi manje. Manje wathi umthombo ujulile wayenzani na? Wayexhumane nomoya wakhe nebo. Ubaba wathi kuthi hani ngwele sihlanu ishumi lesishiyagalolunye ngiqinisile ngithi kini ndodana ngenze lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza. Manje kukhubuleni lokho. Kubhaleni phansi lokho emabhukwini eni yabo. UJesu akazange enze into eyodwa waze wabona embonweni ukuthi akenzeni kunjalo. Hayi ukuzwa engibone ndodana ngenze lutho kodwa lokho ebona uyise kwenza. Ngeke lokho indodana iyakwenza kanjalo wakwenza ngokukwenza samdlalo sesiteji. Ukho muntu ongenza noma yini ngaphandle ngempela kodwa lokho akutshelwa uNkulunkulu amtshela ukuba kwenza. Manje qabulani noyise mhlampe wamtshela ukuba anyukele eSamaria. Kwaze kuthi ke lona wesifazane wakhuluma kuye wathi waqhuba ingxoxo uxhumane nomoya wakhe. Kwaze kuthi ke ngenkathi wayekade exoxa ngokukhuleka lapha eJerusalema into yokuqala uyazi wathola ukuthi yayiyini inkathazo yakhe. Sonke siyazi ukuthi yayiyini wayenamadoda amaningi kakhulu. Futhi ngakho wathi hamba ulale indoda yakho bese uza lapha. Wayesethi anginandoda. Wathi usho kahle ngokuba ubune isihlalo naleyo hlala nayo manje ayisiye yakho. Futhi bhekisisani lalo sifazane qaphelani naye ekuleso simo. Ngabe ngihlala isikhathi eside kakhulu na?
Her in that condition.
Yena kuleso simo wayazi kakhulu ngephepheli langempela kunoma isikejane esikhulu sabashumayeli senza namhlanje. Uthi njenga bona ngahle kuma wacabanga ukuthi kwakuyindoda ayibona isimo sakhe futhi wayefuna ukuwayefuna kumhlakaniphela ngento ethize. Wayesethi yini ndoda? Wathi usho kahle nayisihlalo naleyo hlala nayo manje ayisindoda yakho. Masinya leyo mbewu emisele ngaphambili lele enhliziyweni yakhe yokheleka.
Wathi
nkosi ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Kanti singenayo yedwa iminyaka engamakhulu amane uyazi? Siyazi! Oh, telazi ngokugeji lokhu! Siyazi sibheke obeziyo thiya kuKristu futhi uma efika yilokhu ayezokwenza lokhu kuzoba isibonakaliso sakhe. Jesu wathi nginguye okhuluma nawe. Kazi kwa lako wawise biza ya mazi wa yese suga ya mzini. Wati wazani nibone umundi ongi chelengi kwa zile. Lona kungebe nguye impelo mesie na. Nipepi nilatiba mkolu chesunge nga ya loko kwa shiwongu wezifazani. Manje, ileyo ndela azikomba yena ukobe kumesia. Ainge nga yendela ikoge ngayo, ngemfundo yake, ngikati itanganyelo, ngokucho nisha kwa hake pakati kwa mundu. Nkulungulu, waya guye, nipotekanisa izwi, ale tembisa. Watikucho hana nkwele, slana, machume, matazi na shia kalunye. Selani mipalo, ngokupa guye nitini, ngokupilo kupakate. Iyone fakazayo, noma enichelo kutingi ngubani. Ongu, yezolo na muta na pakate. Kuchi tedewechi, nize tamele zitandikayo. Ongunga kulumu busukubonke. Yabona ukuthi Jesu wayeyini ngale nkathi na?
He was manifested, that was God.
Wabonakaliswa lokho kuNkulunkulu, ebonakaliswa kumuntu. Uthiwa nguJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu.
Promising as it was.
Njengoba kwenzeka imitheni kaNowa. Zonke ezinye izinkundla zibekwe ngokuyikho tu uyakuba njalo kufikele kwendodana yomuntu.
He's the same.
NguYesu namuhla naphakade.
Oh,
banda, ningatolozeli kodwa kholwani inkosi uJesu Kristu.
Sirs,
banumzane, sithanda kubona uJesu. Uma enguYesu lo namuhla naphakade, ngithanda kumbona na. Banumzane, si beningambheka kanjani na? Uma enguYesu lo namuhla naphakade, uzokwenza yini fanayo? Manje umuntu bengenyukela lapha nezibazi sezifikile ezandleni zakhe, igazi nentuthu namafutha ephuma kuye, lokho bekungeke kwakwenza. Noma yimuphi umzanzisi angakwenza lokho impela. Kodwa kuyikho ukubonakalisa kwale lizwi elithenjisiwe. Wayengumprofeti kaNkulunkulu ogcotshiwe. WayengumNkulunkulu umprofeti. Wayenguye, bonke amaprofeti ayeyikho, yena kwakunguye kuhlangane nakho konke lokho uNkulunkulu ayeyikho.
God was in Christ.
He was God. He was God.
He was God. He was God.
Emmanuel, God. He was 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 God.
Now he's alive today.
Kapelani, manje uyaphila namhlanje.
Akafile, he is alive. He said, oh, why
I don't know. Ukumagwezwe, uyongibona. Bona, U-S-O-E, amaphindwe kabili. Lisangibona. Noko niyongibona nina. Ngokuba ngi, ungi, yisebenzisana zobuntu futhi. Ngiyakuba nani, ngibe ngini, kuze kube sekupheleni kwezwe. Noma ekupheleni kwezwe, lapho lemibhalo uzogcwaliseka khona. Kodwa njalo kade kunguNkulunkulu esakholelwa kuye onyakeni kaLuther. Nkulunkulu owamemeza onyakeni kaWesley. Nkulunkulu wakhuluma ngezilimi onyakeni wePentecostal. Wenza ngqonga phambi kokuba kufike indoda etshenjisiwe ukufakazisa umbhalo wakhe. Wonke umbhalo uzofanele uqaliseke. Banomzane, sithande ukubona uJesu. Asikhothamise amakhanda ethu.
Heavenly Father, we would see.
Bawo sezulwini, sithande ukubona uJesu.
Let him come tonight, Lord Jesus.
Mageze kulo busuku nkosi Jesu.
Come in the power of your.
Woza ngamandla okuvuka kwakho. Kade ngikhuluma isikade side kodwa izwi nje noma amabili avela kuwe ayosho kukhulu kune wonke abengashiwe noma ubani futhi ke ungalivumeli ibandla lilale.
God's last manifestation as he comes.
Makuthi ukuzibonakalisa kokugcina kukaNkulunkulu njengoba athembisa njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma ngaphambi kokuba umlilo owehlele kwabezizwe kuya kuba njalo kufini kwendodana yomuntu. Isithunzi sesithombe sangempela nesithombe sangempela kusondelana ndawonye kakhulu kuze kuthi emva kwesikhashana kuyoba khona isikhathi sokuhlangana. Sibona izizwe ziyahlangana ukubizwa ngenhlangano yezizwe i-UN.
The churches are uniting.
Amabandla ahlangana umkhandlu wenkolo yonke yobuKristu uhlangana neVatican.
All churches uniting together.
Wonke amabandla ahlangana ndawonye amakholwa nabangakholwa.
The labor is united.
Zabasebenzi zihlangana nezinyunyana zabasebenzi. Kodwa imandla alipaphame futhi libona ukuthi izikhaliso kudlangana ukuthi uJesu uhlangana nebandla lakhe indoda nenkosikazi.
Soon the ceremony will take place and they'll be.
Masinga umkupho uzokwenzeka futhi bazoba munye.
As he shakes the last sign to us.
Njengoba inyakazise sibonakaliso sokugcina kithi noma sikhombise isithembiso sakhe. Wangathi singabona uJesu futhi simkhazimulise ngokuba kusegameni lakhe esikhuleka kulo. Amen. Manje ngizoba yimi mhlawumbe kile mizuzu eyishumi ukuba ngiphume ngesikhathi uma wonke umuntu ezosabela. Manje noma ngabe kubani nekati lomkhuleko angizukuba nesikhathi ukufinyelela kubo bonke kulobo busuku sizofinyelela kubo masinyi. Manje uBhili ulapha ndawo ngiqinisekile ngezinye izikhathi abawanikezeli ngisho amakhadi kodwa ngikhona ukuthi ungitshele ukuthi unawo amakhadi omkhuleko awunawo na? Phakamisani izandla zenu. Ya, kulungile umkhuleko LL kulungile. Ngabe leyo yileyo ndoda egulayo egula kakhulu lapho na? Kulungile.
L number 1.
L wokuqala yimangapha.
L number 2.
L wesibili kuphi na?
Number 2.
Wesibili, upho wesibili na. Ngasifaka imtsisana sakho. Kulungile, yenyukela ngapha yinelekazi. Mfana uyeza, uyeza, nakho kwenzekayo. Uyeza, uyeza futhi hambi kwenze jameli. Uthathe namakhadi bese wachubanisa wonke ndawonye. Bese ke eninikeza ikhadi njengoba nilifuna. Noma ubani abanganalo ikhadi bese ke biza ngaleyo nombolo. Lokho kukhombisa umfana ukuthi akazi ukuthi bazobizelwaphi. Ngesinye isikhathi thina abaningi benu laba bangase bakhumbule sasinendoda eyayithengisa amakhadi omkhuleko emhlanganweni. Nalokho kuyomqinisekisa umuntu ukuthi uyoba semsamo. Futhi nangaphandle kwalokho ngezinye izikhathi ngiqala ngelobuqala futhi ngezinye izikhathi ngiqala ngelamashumi amahlanu ngezinye izikhathi ngiqala ngelishumi nane amashumi amabili ishumi lesithupha bese ke ngihlehla bese ngidonsa ambalwa lapha. Bangaki oke waba semhlanganeni futhi wakubona lokho kwenziwa na? Ngani impela yabo lelo khadi lomkhuleko alihlanganise lutho nawo. Futhi abaningi bayaphiliswa khona lapho abangenalo ngisho nekhadi lomkhuleko. Lokuqala lesibili lesithathu aniyona lesithathu na ikhadi lomkhuleko lesithathu akamsesala sakho emuva lapha inenekazi yenyukela lapha inenekazi elesine uma ungenaki usukuma manje sizokuthwala elesine uma bange ngiyebona kulohlaka lombhede omncane lapha nezihlalo ezinamasonto ezitha zibe mbili izihlezi zizungezile uma ungenakuza sizokuthwala elesine lesihlanu ikhadi lomkhuleko lesihlanu lesithupha lesikhombisa lesishiyagalombili lesishiyagalolunye leshumi ukuthi labo beze manje ngezinombolo nje uma bengaphumelela. Ake sibone lokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha lesikhombisa lesishiyagalombili lesishiyagalolunye ngabe lokho kubatholile na? Lokho kukutholile. Ake sime khona lapho nje umzuzwana nje lesikhathi sifishe nyana nje angithandi neze kuba kuphunywe sekwedlule kugamanxa kwelesishiyagalolunye. Manje bangaki khona lapho ungenali kanye lomkhuleko futhi ufuna uJesu ukuphilise futhi uyazi akakuphilisa na? Phakamisa isandla sakho. Ngine ndaba uma ukuvulanda sesitheze noma ngabe ukuphi. Manje bukani uma unga bazalo thinde ingubo besaba misa ngumuqa Joseph bazalo thinde ingubo yakhe wayengena khadi lomkhuleko mhlawumbe kodwa wathi manje lalelisisani manje wathi phakathi kwetizwe yakhe ngiyamkhola lo muntu uma ngingathinde ingubo yakhe ngiyophila. Wena mopho bangako ikhumbula indaba na? Wathi nyelele wadebula sicukwini mhlawumbe wayehamba egaqa phakathi kwabo wesifazane omncane ophaphathekile ohlala ngokugula futhi wathinta ingubo yakhe ingubo yabasePalestine ihamba itheteleke wayengeke neze yakuzwe lokho. Ngangingeke ngizwe uma wawungathinta iphakathi lami nebhanti lami lingenela liqini kodwa lezo zingubo zabasePalestine futhi banengubo engaphansi futhi wathinta ingubo yakhe futhi wama wayesethi bano ngithintile na? Wabuyele muva waphumela ezithemelini. Wathi ngani uPetro wathi Nkosi lokho kusukali kahle wonke umuntu uyakuthini? Wathi kodwa ngiyabona ngibebe uthakathaka amandla kuqina aphumile kimi. Bangako ukukhumbulayo na? Wasekuqala ezithemelini waze wamfumana kunjalo na? Wasethi ukukhola kwakho kukusindisile kunjalo na?
Hello ministers.
Manje bukani befundisi, ngabe ephepheli liyasho yini ukuthi uJesu Kristu amaphepheli athathu ungumphristi omkhulu khona manje onokuzilala nobuthakathaka bethu na? Bangako waziyo ukuthi ephepheli liyakusho lokho na? Awu umengwezo lanamuhla laphakade ubengenza kanjani namhlanje na? Njengoba enzile izolo impela. Manje wena uyabo bekungesize kalutho ukungithinta bengiyoba njengomfowenu umyeni wakho uyihlo noma kungaba yini bekungebe bikho mandla kimi.
But if your faith can touch him.
Kodwa uma wena ukukhola kwakho kungamthinta, khona ke empekisise ephenduka. Uzame nje, ungakuzami. Lokho kukhulu kakhulu namhlanje okokuzama kwenze. Manje nje lepha ngokuzijoba ngempela thula. manje imizuzwane embalwa nje izosho lezi zinto engizishilo kuzwakale kahle kodwa yabo ngabe ziqiniso noma cha na leyo yinto elandelayo ngabe konke lokhu ngizwa bakwamohamed bexoxa masiks amajeni ubhuda ohe bakwamohamed kodwa bangeke bangaxoxa ngento eyayikhona kodwa kuthiwani ngemanje nani yabo uma enge uma engunkulunkulu omlando akalungile kithi namhlanje uma engunkulunkulu omlando kuphela uma engesuye zolo nomhlala phakade khona kaibhayibheli lasho into engesiyo manje uma engangifaka entandweni yakhe yokuzithoba angakufaka entandweni yakhe khona-ke esebenza phakathi kwethu niyabo yilapho amandla kankulunkulu efika khona manje uma leyo ndoda igula ngifuna yona ihlale ngqo lapho ekhona futhi manje ningayibona ezithemelini na ihlezi khona lapha lethani isihlalo sayo khona phezulu lapha uma nifuna kodwa ungathanda kuhamba uze ngapha mnumzane na kulungile woza khona lapha nje bese uhlala phansi lethi isihlalo khona lapha mfowethu kanti uma uthanda ukuze indoda ikwazi ukuhlala lapha umzuzwana nje kulungile manje hlala khona lapho nje mnumzane kade ngiqaphela indoda imizuzu embalwa isithi nje ayiquleka kufanele ukuthi igula kabi angazi futhi kuba bengazi ukuthi ngingayisiza futhi ngingakwenzi khona-ke angifanele ukuma kulo mzama lapha futhi ngikhulume kini bantu nina amakristu kodwa indoda mhlawumbe ayindala njengami nalokhu ngokwethu mhlawumbe asazani awungazi ngiyethemba uyangazi kodwa ngikwazi oh wangibona ejohannesburg cishe eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule ngenkathi ngilaphaya emhlanganweni yabomi mzana awu leso kwakuyisikhathi esikhulu laphaya ngikholwa ukuthi lowo kwakungumfowethu richard reed ehe manje uma le ndoda ehlezi lapha yizobuhlungu kuba bengingayiphilisa futhi ngingakwenzi bengingaba mhloboni yomuntu na kodwa ngikwazi ukuyiphilisa kodwa manje kuba besingathanda ukubona ujesu nojesu ubemi lapha efakele esuthu yezingubo angipha yona manje ujesu bengathi woza lapha futhi ngizokuphilisa na manje qaphela uma ulazi ibhayibheli lakho uyabo qabo mnumzane usevele ukwenzile bengekwenzi namhlanje usevele ukwenzile yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo sisindisiwe thina ngemivimbo yayo siphilisiwe thina njalo kulungile manje kodwa ujesu bengazimemela yena uqobo ukuba azise le ndoda ukuthi yini inkathazo yayo noma into ethize indaba noma into ethize eyenzile kunjalo na lokho bekungayenza yazi ukuthi ukristu belapha isizathu angiyazi nazi izandla zami ziphakeme ngithe yayisemhlanganweni wasejohannesburg lokho kwakuyiminyaka eyishumi nanhlanu edlule angingikaze ngiyibone indoda empilweni yami ngokwazi kwami ngahle ukuba ihlezi yemuva kusasa awu angazi lutho lapha ngikhole ukuthi ngiyazi ukuthi lona ngumnumzane wey ehlezi khona lapha ingizi lihlezi khona lapha engilaziyo elawa lapha ebandleni lami ngolunye usuku ejeffersonville eindiana elawa lapha nangumkalo lapha ndawondawo ungumhlengikazi ngisakhuluma indoda yawa yafa yawela khona lapho yafa ngehla ngase ngibeka izandla phezu kwayo nansi imi yabo yabo ukuba nje bengingathola inhlangano yebandla ithule isikhathi eside ngokwenele umoya ongcwele uze wehle ningaxhuxhumi hlalani nithule nje yabo manje mnumzane ngifuna ubuke phezulu ngapha umzuzu nje kanti ngikhuluma futhi ngilapha ukuba ngikusize manje futhi uma ngingakusiza ngizokwenza konke ngingakwenza manje engikushilo lapha ebhaleni uNkulunkulu ubophezelekile ngoba ngikhona ukuthi lolu yizinsuku zokugcina uNkulunkulu ubophezelekile ukugcwalisa lelozwi futhi yilokho athembisa kukwenza futhi uma bengakwazi ukungitshela ukuthize okwenzile noma ukuthize okungalungile ngawe noma ukuthi uze ngani lapha noma ngabe kuyini buzokwazi ukuthi ngabe lokho kuyiqiniso noma qha buzofakaza kulokho kodwa manje uma nginyukela lapha futhi ngabeka izandla phezu kwakho ngithi udumo kuNkulunkulu usuphilisiwe udumo kuNkulunkulu lokho bekungalunga lokho kulunge ngokupheleleyo uma kukholiwe kodwa uma-ke ekutshela okwenzile noma enye imbangela isizathu sokuthi uyagula noma into enjengaleyo na kodwa-ke ubuzokwazi uma bengakutshela bekuyikho bezokwazi ngempela ukuthi kuzoba yini bekungaba ngokuqinisileyo yebo mnumzane yakukhona lokho zethamele na manje ngenzane endodeni na ngizama ukuxhumana nomoya wayo njengoba nje inkosi yethu yenze emthonjeni kulowo wesifazane. Angiyazi, angigazi libone. Manje kune baningi phakathi lapha abagulayo, abaningi bekhuleka. Ngithi manje baba osezulwini sithatha bonke umoya phakathi lapha phansi ngiyalawula ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ukuze imibhalo yakho igcwaliseke. Ibhayibheli lathi ingakho uJesu aphilisa ukuze kugcwaliseke imibhalo. Futhi ngalesi sizathu ukukhombisa sihawu ngalolu izinsuku zokugcina ukuze kugcwaliseke imibhalo. Sisanda kukhuluma ngayo kulobu busuku. Sibe khona Nkosi egameni likaJesu. Amen. Manje ngibuke umzuzwana nje ukubona nje uma iNkosi izokwembula kimi ukuthi iyini inkathazo yakho. Futhi uma uzokwenza uzo uma ngitshele ukuthi yini inkathazo yakho, kubukeka sengathi gula kakhulu. Uma ngangitshele ukuthi yini engalungile ngawe noma ukuthi yize uzokholwa-ke, uyazi kufanele kube nguye. Bangaki ezithamelini bazokholwa na? Into eyodwa ngokuthi uphethwe ngokumangalisayo yisibhono. Leso sibhono siyakugulisa kunjalo, yabo yabo. Manje lokho kunjalo na, phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo. Yilokho kuyigulisayo nebo phansi. Uyakholwa na? Nanze yinto nebala kwesokudla sobuso bakho. Ukhathazwe yilokho. Ake ngikutshele enye into. Uyakikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na? Nebala emnqulini yakho yanga kwesokudla futhi phansi kwezingubo zakho. Uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho. Uyabo, uyabo. Manje uyakholwa na? Hamba futhi usinde, uJesu Kristu ekusindisa. Hamba ukholwe. Ungangabazi mhlobo mnumzane, woza ngapha nje yenyukela lapha mfowethu. Hamba nje ukholwe manje nayo yonke into izikulungela. Siniyakholwa manje na? Ibani nokukholwa nje, kulungile. Lokho niyazi, bengingakwazi. Lapha uwoze dade, angikwazi, siyizihamba omunye komunye ngethemba. Uma lokhu kunjalo ukuze izithameli zingabone ukuthi siyizihambi, uyabo? Uma lokhu kufana nje nalapha inkosi yethu yabonana nowesifazane ngolunye isuku. Futhi nakho siyabonana futhi sibonana ngemva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili ezithembisweni zayo. Futhi nangu owesilisa nosifazane bonana ngendlela efanayo. Angikaze ngikubone empilweni yami, ngiqakele siyizihambi uqobo, kodwa uNkulunkulu usazi sobabili. Manje uma umoya ongcwele uKristu phakathi lapha nakuwe ezokwembula ukuthi yini oyimele lapha noma yinto ethize ngawe, ungezwa unomdlandla njengoba kwenza lowo wesifazane ngalelo suku na? Manje oze ngakho lapha kumkhuleko, nomkhuleko ungowesimo esisebeleni lakho kunjalo. Uma lokho kuqinisile, phakamisa isandla sakho. Manje uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yiliphi ibele na? Ibele langakwesokudla kunjalo. Abantu balikubesho khona lapho kukhona ungenayo ethi uyakuqagela lokho. Ngikuqageli lokho, ungakucabangi lokho. Lokho kuyavimbela nebo. Manje kumbulani, ningeke nayifihle imicabango yenu manje. Ya, lokho kunjalo, ya kunjalo. Lapho ufanele ukholwe ngumshumayelo, umshumayelo yenenekazi. Lokho kunjalo, kunjalo na, kulungile. Hamba khona manje futhi uzoba kahle. Ngikukhulula kubusisa kholwa nje. Uyakholwa na? Sawubona, sizihambi omunye komunye. Angikwazi, uNkulunkulu uyakwazi. Uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho ukuze. Usemncane kakhulu kunami. Mhlawumbe usifazane wabonana nenkosi yethu wayemncane kakhulu. Manje omunye wesifazane ume lapha. Omunye khona lapha ekholwa. Nango hlezi khona lapho unenkathazo esifubeni sakhe. Ngabe kunjalo na? Uthinde ingubo ngabani na? Yakhe. Sekuphelile manje, uJesu Kristu yakusindisa. Nguye izolo namuhla naphakade. Manje lo wesifazane uqeleka amavidiyo angamashumi amabili kimi, kodwa akathintanga mina. Uthinte umpristi omkhulu. Anibona na? Bengimfulathele kukhombisa ukuthi ungofanayo owenza isithembiso. Uyafana nje namhlanje. Uphethe inkathazo yemizwa, ukhuliswa yimizwa impela, kakhulukazi uma sekuhlwile kusihlwa, uma ukhathala futhi ukhandleke, ukhuliswa yimizwa ngempela. Bese-ke unokunguphoyizeni emzimbeni wakho, kufaka uphoyizeni egazini lakho, kodwa kunjalo. Bese kuthi-ke unomthwalo ngempela komunye ukuba sindise, awunawo na? Yebo mnumzane, lokho kunjalo. Uyakholwa manje na? Kulungile, hamba njengoba ukholiwe, makube njalo kuwe. Yiba lokukholwa.
in God.
Ungangabazi, iba nokukholwa kuNkulunkulu. Kholwa nje. Sawubona nenekazi, ngizihambi kuwe ngiyethemba. Kana kunjalo ngakho siphakamisa izandla zethu khona bezobona.
I've never seen in my life.
Angikaze ngimbone empilweni yami.
Jesus Christ is saying this.
UJesu Kristu nguye izolo namuhla phakade. Niyakukholwa lokho na? Uma inkosi uJesu izotshela lona wesifazane khona lapha manje, into ethize ngaye engingazi lutho ngayo. Awu, sizihambi thina umi lapha nje niyabo.
All right. Would you believe?
Kulungile, ungakholwa na? Ubethe isizo siya kuhlupa. Kezi khona lapho ufake ibhantshi elimnyama. Siya kuhlupa khona manje. Uma lokhu kunjalo phakamisa isandla sakho, uyabo? Uyazi ukuthi kungani? Isizo salona wesifazane naso, uyabo? Lokhu kunjalo. Uyabona lo wamusho omnyama ogijima phakathi kwabo lapho na? Udevil, uyabo? Zama ukudeda kuzo, uyabo? Angeke. Ngeke zivite kuNkulunkulu. Ileyo nto yodwa eqinisekile.
We're in the presence of Jesus Christ.
Sizibukoneni buka Jesu Christ.
Kufanele
ukhole yiba nokukholwa.
What did he touch?
Ithiteni na? Zange ithite mina? Ngiyazi indoda izihambi kimi. Ngabe zizihambi komunye nomunye umnumzana angekwazi na phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo, yabo?
What did he touch?
Ithiteni na? UJesu Christ.
Don't fail.
Ningehluleki ukubona into ethize. Manje leli nenekazi lapha, yebo. Oh, inenekazi lisibekelwe yisithunzi ngokufa phezukwalo.
She's suffering with cancer. She's suffering with cancer.
She's suffering with cancer. Ngikholwa ukuthi ngincebe yakhe na? Ngikhona into ezongitshela lokho. Ayingitshelanga na? Into ethize ezongitshela. Angiyazi kobulwa wami. Uma ngikutshela ukuthi ungubani, ungakukholwa ukuthi ngikuprofethi wakhe na? Ungakusiza na? Ungakusiza? Usikazi Crossley, manje ke buyele ekhaya. Ngiyakholwa na? Baka ngigina bakholwayo manje ngayo yonke inhliziyo yenu na. Sukumani ngezinyawo zenu ke bese sikwemukela. Ngamani nje ngikofu uthi lithi ngiyakholwa. Phakamisani izandla zenu ndawo zonke. Abasezulwini egameni likaJesu Kristu kwangathi udeveli nawo wonke amandla akhe angakhuzwa. Kwangathi inkosi uJesu Kristu othembise lokhu kosuku lokugcina ulapha manje. Awufezeke ngozi ngaleli hora ukuthi abantu abazukwehluleka. Kwangathi bakabona ukuthi uNkulunkulu yini eyinyakazisa phambi kwabo ngaphambi nje kokuba kwehle umlilo. Kwangathi leli qembu lika-Abrahama lenzalo yobukhosi ka-Abrahama ingaqonde ihora esiliphilayo.
Oh Jesus.
Oh Jesu, ndodana kaNkulunkulu, thinte wonke umuntu ogulayo phakathi lapha baphilise Nkosi. Wakathi ukukhona kwabo kungaqondi ukuthi bami bukhoneni bukaNkulunkulu owabasindisa futhi oyobehlulela ngalolo suku. Wakathi amandla akhe angehlela phezu kwabo manje futhi aphilise wonke umuntu lapha osebukhoneni bobuNkulunkulu.